DJR dikepinga atsa muziki watu wanasema nini endelee na Rose DJR lapiga hata nikiingia kijijini watu wanasema wasema DJR kufanya nini hebu mimi napiga muziki watu wanakimbia ndio maana mimi nasema ho ndugu yangu mimi nakupenda kutoka kwa moyo hata nikipiga na mix watu wanasema DJR ni na Rose man Jua nini pesa ni zangu na niuliza Hata nikisema hata mimi usiniogope Ndiyo mana unaona mimi minasema Wamusika wengi wanapenda DJ Erk Hata makinipenda hebu mutakoma Mimi hawanipenda mimi najipenda peki Yama Mimi siku kuleto likuja we peke
Andele, andelea
Oh nana
Jom sudia, sudia
She says
Andele, andelea
Baby girl
Kumanga zonina
She says
Andele, andelea Jom sudia, sudia
She says
Andele, andelea Kumanga zonina
This is how we can dance For the girl and my love for the wife This is how we can dance For the girl and my love for the wife This is how we can dance
I know.